Pandemic, pandemic. Pidi wangu anaslenge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa metukaribisha na mboga. Mapantre wanaona ngombe kuku. Mademi ringanya na kadudu. Night runner size wezi toka pudhu. Mturo kwanga tamu, 8:30 usiku. Na materorist, hana watakubom. Pasta nganga, hana watakukon. Jivanjigi, Kenya ni zalon. Alejandro, Vandemwapon.
Pandemic, koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Tako juju ka breaks za Honda. Tako black black ka shits za Konda. Na tuko mavela ka chogi wa mocha. Waganga si wagenge ni na bogi ya macha. Tako juju ka jack ya tractor. Kunyifanye wet ka sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor. Manzika ni mchep na mchwep na countdown. Ala kazim, ala kazam. Abracadabra zing za lazu. Nil kwa wazim, pedi wa sadam. Maka kabrasa kanita bazu. Pandemic, koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic.
Guy, kusha kuangori, guy. Kusha nuka mtani, guy. Watoto wapatikani, guy. Saini muadhani, guy. Guy, 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 guy. Jui mara ni watch porno. Tukivuta ma bom bom. Kisha ni bom chinku.
Tobwensto boy. Toboa. Tobwensto boy. Toboa. Kutu ni nare. Nani kunare.
Oh. Pandemic. Koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pa. Pandemic, oh, pandemic, pa, pa, pandemic.